It's a brand new one. Yes, sir.
Download it from
Castle. It is in the house. Brenda CJ alongside AJB, bro.
Mabata kufeza lila tola luna kulufabanya. Mabata kufeza lila tola luna kulufabanya.
Mapalezi, 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 inde mabata kulufabanya. Mami basi, mami basi, mami basi, inde mabata kulufabanya.
Sabendi ya bulozi ya peni wona. Esi ya pena niwe na halu changi kubona. Kuna chwani lila toba na nikulivona. Baluli kile inge manjalu sababa. Alufita malu dikulu posha seba swaba. Kono awa nyefi kuno lupangela litava. Neba kusunga kutina niwa maboto. Apeni mwavu pilo kutina niwa mkuto. Sika nisika asika la sasa visa. Kwa mafililezo asona kuna sita visa. Wande kukatutuka liluli. Kona bakabu na kuli kanti anipumiluli. Kambeli lato kito na metuma wena. Nibata kutusa komu kwa vashe miwa mina. Blenda siti.
Mabata kufeza lilato laluna kulufabanya. Mabata kufeza lilato laluna kulufabanya.
Mapalezi, 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 inde mabata kulufabanya. Mami basi, mami basi, mami basi, inde mabata kulufabanya. Mapalezi, 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 inde mabata kulufabanya.
Chemo sabona mami kisafa meno. Kimo bakupuma kutina ni dating ane memo. Bakupuma zeo focus in a reason. Solution iba batafela mineka move on. Nekatimile kala Tokyo ukachakula. Nina kenesia zabu hule kuno pupula. Ila tolalu na mulimu utamile. Veneva lilifele kimo na fava jamile. Auna niseo batawe na gulela. Ukuzafela sika asiko ni kukutela. Abarate kuno lubona mwakarodi. Falasti mule na mina ukatoga rudi. Kono na buna la gulule uiswele. Nenili mwali fifi fake utisali seli. Ausio nina mamifu anisei. Brenda CJ.
Mabata kufeza lila tola luna kulufabanya. Mabata kufeza lila tola luna kulufabanya.
Mapalezi, 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 inde mabata kulufabanya. Mami basi, mami basi, mami basi, inde mabata kulufabanya. Mapalezi, 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 inde mabata kulufabanya.
Baba tile kulufa panya kono kai. Kimova yone valela nga kutina ni wakwai. Usaevelezi mane kono we na unyefi. Unila tile mane inge madamu wa chef. You are a reason mami adisea. Akikuli kukulata mami nieza adisea. Nikumba kuliva kai uska bafakashia. Bakunyemezi inge kuliva kuhuta. Balikize maswelinga na nazeni kuluta. Lila tonilo na kikuno swala pilu. Otherwise mugai wavalelo kwa upulu. Kufeza lila tola luna wapalezi. Na hana niwe na mami okefa wakalezi. Mwalila toni wena falu swali sane. Kufuja die yelo kayo inafamuseme. Brenda CJ.
Mabata kufeza lila tola luna kulufabanya. Mabata kufeza lila tola luna kulufabanya.
Mapalezi, 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 inde mabata kulufabanya. Mami basi, mami basi, mami basi, inde mabata kulufabanya. Mapalezi, 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 inde mabata kulufabanya.
You know how we present it. Density of a Congo City. Frevandami Matati. Frevandami Matalingwe. Kalino Siwanongwa. Richard Mwangala. Abene Dinyo Namuku. Azadi Master Pelo. Abene Popti Master Pelo. Namayura my people. K Kenge Mope, DK Fakama, Betty Girl the Rapper, JB Vamula.